madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbad uu xalay u jeediyay shacabka Mareykanka uga digay in sinaanta iyo dimuqraadiyadda Mareykanka ay khatar ku jirto. Biden ayaa ku sifeeyey madaxweynihii isaga ka horreeyay ee Donald Trump iyo taageerayaashiisa gaarka ee huwan halku dhigga mar labaad ka dhig Amerika mid weyn, kuwa halis ku ah dimuqraadiyadda iyo mustaqbalka Mareykanka. Madaxweyne Biden oo khudbad toos looga daawaday telefishinada Mareykanka xalay fiidkii ka jeediyey magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania oo ah gobolka ay ku dhalatay dimuqraadiyadda Mareykanka ayaa si aan leexleexad lahayn u weeraray taageerayaasha jamhuuriga, gaar ahaan kuwa daacadda u ah Donald Trump. Biden ayaa ku shaabadeeyey taageerayaasha Trump xagjirnimo wiiqaya dimuqraadiyadda dhaqanka u ah Mareykanka, isagoo yiri Donald Trump iyo taageerayaashiisa jamhuuriga ee ku taagan mabda'a ah mar labaad Mareykanka ka dhig mid weyn waxa ay matalaan xagjirnimo khatar ku ah aasaaskii hore ee jamhuuriyaddeenna. Waqtigan aan halkan taaganahay, sinaanta iyo dimuqraadiyadda weerar ayaa ku socda, ayuu yiri madaxweyne Joe Biden. Khudbadan oo u muuqata mid bilow u ah ololaha doorashada xilliga dhexe ee Kongareska ee dhacaysa bisha November ayuu madaxweyne Biden ku biiriyey codbixiyaasha inay iska diidaan kuwa wiiqaya dimuqraadiyadda. Biden oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in shacabka Mareykanka ay hortaalo laba arrin middood, kuwaasoo kale ah inay hore u socdaan ama ay dib u laabtaan, isagoo yiri:
We told ourselves that American democracy is guaranteed, but it's not. We have to defend it, protect it, stand up for it.
Muddo fog waxaan nafteena u sheegaynay in dimuqraadiyadda Mareykanka ay ammaan tahay, laakiin sidaas ma aha. Waa inaan difaacnaa dimuqraadiyadda, markaana dhammaanteenu istaagnaa ilaalinteeda. Taasi waa sababta aan caawa u weydiisanayo ummaddeenna inaan gacmaha isqabsanno una midowno hal hadaf oo keliya oo ah difaacidda dimuqraadiyaddeenna, si kastoo aan u kala duwannahay. Haddaba maxaa xilligan ku soo beegay in madaxweyne Biden uu eedo kulkulul khudbadiisii xalay ugu jeediyo Donald Trump? Iyo taageerayaashiisa xisbiga dimuqraadiga ayaa weydiiyey Maxamed Shaah Xuseen oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia ee duleedka Washington.
Madaxweynaha waxaa ku soo beegay waa run way jirta inuu weeraray dad kamid ah xisbiga Republicanka oo raacsan madaxweyne hore, madaxweyne Trump, inuu weeraray oo u arkay inay yihiin dad khatar ku ah dimuqraadiyadda Mareykanka. Marka hadalka waxa ku soo beegay waxa waaye laba bilood ayaa ka dhiman doorashooyinkiisii, si marka hadalka loo kiciyo dadka dimuqraadiga oo loogu sheego dadkan inay dimuqraadiyadda khatar ku yihiin oo inaad soo baxdaana ood codkiina dhiibataan, iyo waxa uu uga duwan yahay xisbiga dimuqraadiga uga duwan yahay xisbiga Republicanka, khaasatan dadka ku xiran madaxweynihii hore Madaxweyne Trump, oo macnaheeda lagu fasiri karo in madaxweynaha uu leeyahay annaga dimuqraadiga, annaga waddankan u fiican, waa inaan noo codeysaan camal. Marka taas ayaan anigu u fahmay hadalkiisa, dadka qaarna saas ayay u fasirteen.
Madaxweyne Biden ayaa riyaad adag ku weeraray jamhuuriyiinta, waxaana uu ku tilmaamay kuwa aan ixtiraamin dastuurka Mareykanka, sharciga iyo kala dambeynta, iyo rabitaanka dadka. Haddaba sidee loo arkay ama looga falceliyay khudbadda madaxweynaha ayaa weydiiyey Xaashi Shaafi oo ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota.
Runtii haddaad daawanaysay dadka khubarada waaweyn ee waddankan, ama ha noqdo xisbiga dimuqraadiga ama kuwa independentiga ama kuwa Republicanka ah, si kala duwan bay u soo dhaweeyeen hadalka. Sida dimuqraadiga dadka ah ama kuwa independentiga aan labada qolabidna ahayn way soo dhaweeyeen, waxayna yidhaahdeen waa mid loo baahnaa in hore u sameeyo ah inuu kala saaro Republicanka dhexdooda ah dhulka taageersan Trump oo ah niman jecel ama inay keligood ku noolaadaan waddankan aanaysan ahaanin sida ay sheegayaan sida sax ahayta waddankan la leeyahay, wuxuuna xoog saaray midnimo wayna ku raaceen. Kuwa Republicanka waxay yidhaahdeen waxaa badan hadda halka uu madaxweynaha jeediyey waxay kala geynaysaa bulshada, laakiin u badanta bulshaweynta Mareykanka waxay soo dhaweeyeen warbe hadalkii madaxweynaha oo ahaa in loo baahnaa inuu ka hadlo Trump iyo kuwa raacsan inaysan dal ugu jirin waddanka.
Markii aad rogrogto halista uu madaxweynaha ka digayo dimuqraadiyadda ku wajahan, ma kuu muuqataa intay la eg tahay?
runtii waa loo muuqataa dad dib u fiiriso bishii January 6-deedii sanadkii tagay 2021 dhacdadii ka dhacday capitalka waddanka beesha ee loo taliyo oo ah Afghanistan xildhibaanada waddanka oo dhex fadhiya waliba madaxweynaha kuxigeenka waddanka iyo waxa lagu qaaday weerar waa taariikhda Mareykanka midan dimuqraadiyadiisii intoos loo ataro marka cabsi weyn yaa jirta oo waliba ka imanaysa sidoo asagana akhirtiisa maanta ku dhistay qoladan xajirka ah cadaanka wali u badan oo cadaanka xajirka ah oo aan ogoleyn qof kale iyo fakar kale inay tooda shaqeyso maahane runtii cabsidaasna waa cabsi xataa rabadisaanka qaar badan oo kamid a kuwa moderateka la yidhaha madaxdhexaadka ay qabaan waanan aaminsanahay cabsi weyn inay jirto oo runtii waddankan dib weyn idaa weyn gaarsiin karta bulsho ahaan dhaqaale ahaan iyo xataa dimuqraadiyadiisi oo dhaawac weyn u kasoo gaaray 6-dii January haddana cabsi weyn laga qabay hadda waxaa tusaale ahaan ku ah weerarkii ama baaritaankii ay sameeyeen FBI ay ku sameeyeen guriga madaxweynihii hore Trump dokumentiyada ay ka heleen ma aysan ahayn dokumentiyo oo loo baahnaa inay gurigiisi yaalaan oo ahaa waddankeenu lahaa maktabtan waxay ku tusaysaa inay kuwo badan ay ku raacsan yihiin wadogta baaritaanka markuu dhamaadayso habeenkii ay weeraray gurigiisa habeenkii waxaa soo bax ku sameeyey kuwa isaga raacsan oo weli u jeeda khalad inuusan gelin aaminsan weli inuu madaxweyne waddanka yahay marka cabsi weyn baa jirta waddanka oo aan aniga bas waan aaminsanahay iyo dadka daraskii la ahaa ama ila degan deegaanka iyo gabi ahaan sidaas tirada badan ee Mareykanka ee aaminsan dimuqraadiyadeen weerar ay ku tahay dhacdooyinkii dhacay
madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa la saadaalinayaa inuu isu soo sharixi doono xilka madaxtinimada doorashada sanadka 2024 arrintaasoo cabsi weyn ku haysa dimuqraadiyiinta Trump waxa uu qorsheynayaa in dhammaadka toddobaadkan uu khudbad ka jeediyo gobolka Pennsylvania oo ah halka uu ku dhashay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden